I would not have
Angitsandzi
you
kuthi nine ningete nathi bazalwana mayelana nalabo labalele kude ningatsabuki njengalabanye labangenalo lithemba ngoba uma sikholwa ukuthi Jesu wafa waphinze wavuka kanjalo ke nabo labo labalele kuJesu uNkulunkulu uyobaletha kanye naye ngoba lokhu sikusho kini ngelivi lenkosi kuthi thine lesekhona futhi sisasele kuze kube sekubuyeni kwenkosi angeke sibendlulele labo labalele ngoba inkosi lucobo lwayo iyokwehla ezulwini ngenhlokomo liphimbo lengelosi lenkulu nelicilongo lankulunkulu nalabafile kuKristu bayovuka kucala khona-ke thine lesisekhona futhi sisasele siyohlwithwa kanye kanye emafini kuhlangabeta inkosi emoyeni siyoba kanjalo-ke nenkosi njalo njalo ngakho-ke thuthutanani ngalawa mavi bengifunza kubasethesalonika bekucala sahluko sesine ngitawufunza manje encwadini yajobe sesine sahluko selishumi nakune sajobe umuntu lotelwe ngowesifazane tinsuku takhe timbalwa futhi tigcwele kuhlupheka uyavela njengembali ajutshwe awiswe futhi ubaleka akhweshe njengesithundi futhi akachubeki nhlobo wena uvulela umuntu lonjalo emehlo akho futhi ungilethe ekwahlulelweni kanye nawe ngubani longaveta lokuhlobile kulokungcolile na kude ngisho namunye njengoba sibona imihla yakhe kuthi inqunyiwe linani letinyanga takhe likuwe wena ubeke imikhawulo yakhe langeke endlule kuyo khwesha kuye kude aphumule aze acetse njengalocashiwe tinsuku takhe ngoba kunelithemba lesihlahla uma sijutshwa siyophinze sihlume futhi nekuthi emagala lathambile kuso angahle angapheli noma ngabe imphanze yaso iguga emhlabathini nesicu saso sifela emhlabathini noko ngeliphunga lemanti sitawuhluma futhi sivete emagala njengesithombo kodwa umuntu uyafa aphele ya akhiphe umoya futhi uphi njengoba emanti ehluleka etilwandle netikhukhula tibola futhi tome nkwa kanjalo nemuntu ulala phansi futhi angabe asavuka aze emazulu angabe asaba khona khona-ke angeke avuke kanjalo futhi angeke avuswe ekulaleni kwakhe oh kwangathi wena ungangifihla ethuneni kuthi wena uyongibekela mina indzawo lefihlakele luze lulaka lwakho lwendlule wena utongibekela sikhathi futhi ungikhumbule uma umuntu afa uyophinze aphile yini donke tinsuku tesikhathi sami lengimiselwe sona ngiyolinza kude kufike kuguculwa kwami wena uyobita mina ngisabele kuwe wena uyolangatelela kwenda umsebenzi wesandla sakho manje wena ubala tinyathelo tami ngabe wena awubukisisi yini tono tami tiphambeko tami tibekwe luphawu esikhwameni wena uthunga bubi bami impela tinsaba tiyawa futhi tita ekubeni lide emadvala aphuma endzaweni yawo emanti adla litshe alicetse wena ukhulula tintfo letikhula eluthulini lwemhlabathi futhi wena ubhubhisa lithemba lemuntu wena uncoba inguna phakathi ngekumelana naye futhi uyendlula wena uguqula buso bakhe bese uyamcosha ahambe emadvodzana akhe etha kutomhlonipha yena futhi akakwadi ehliselwa phansi kodwa akukuboni loko kodwa inyama yakhe ethi kwakhe iyoba nebuhlungu kodwa umphefumulo wakhe ngekhathi kwakhe uyolila faka ekhathi sahluko selishumi nakune sencwadi yajobe sinako lapha kule nzambama intfo lengemukeleki noma kuphi noma ngasiphi sikhathi noma ngabe sikulungele kanjani kona kuhlala kusivakashi lesingakemukeleki lesitofika empeleni kulo lonke likhaya futhi akunaluvelo nginesiqiniseko ukuthi kube bengikufa angicabangi ukuthi bengingafuna kuta ekhaya lenjengaleli lokufa lokude kulo lo mkristu losemusha lesinemtimba wakhe lolele lapha embikwethu njengoba simadi njengemnakethu uGarnet futhi silapha namuhla sibutsene kutomhlonipha kwekugcina lona losemusha umkristu lolichawe tinto tekugcina lesingamentela tona emhlabeni naloku nje angasiva kodwa sicabanga ngalabo labanaloku embi kwabo nobe kufanele kunakekelwe ngalelinye lilanga sifanele sihlangabetane nako labasha noma labadzala masinyane noma kamuva kutofika kithi sonke akunandzaba kuthi bengingathini ngaganethi njengoba bengimati bekungeke kuntshintshe umcondo wethu kuphila kwakhe nebufakazi bakhe buyakhuluma emkhathini wenonke kakhulu kunanoma yini lebengingayisho ngi kwathana kwami naye kweta ngamake wakhe ngalobunye busuku ngesikhathi inkonzo seyiphelile libandla lami uta kimi futhi bekanendvodzana lebeyibulawa nguvendle ngicabanga ukuthi bese balahle emathemba ukuthi utawuphila kathi yebo-ke letine ngitaleto tincingo siyaba nato tintfo leyinhlala yenda kodwa ngesikhathi ngiyobona lo mfolo semusha bekaneliphaphu lensimbi kwakukhona lokuthite ngaye ngisabeka emehlo ami ethi kwakhe kwekucala ngamthanza ngiyamthanza kude kube nginamuhla njengoba ngimbuka manje ngiyohlala njalo ngimthanza bekangumfolo semusha lolichawe futhi bekabukeka kwangathi bekanalokuthite empilweni le lebekusho lukhulu kunemfana lojwayelekile libhungu lelendlulako nje belinalokuningi kuconza lokucacile kwetintfo ngamkhulekela ukuthi angafi ekugcineni bamkhipha kuleli phaphu lensimbi futhi walethwa ekhaya wafakwa eluhlobeni loluthite lwembhethe lolingisa umjikeni lapho bamgcina aphefumula khona ngeta kutombona ganethi futhi umkristu lolunge kanjena leyo mpilo lebe seyithuthukele kuko umfana nguloyo naloyo umtali beyangatichenya ngaye empeleni lolo lwethu lolo lohambo lwethu lapha emhlabeni lwaloko-ke kulungiselela kusuka sehambe futhi ganethi bekasakwendile kuthi lungiselela ngaphandle kwelithundi lekungabati insizwa lelichawe legcwele umoya nekuphila kwakristu kwabonisa kukhanya kuye ngco futhi ngihlala etucson earizona esikhathini lesithite lesendlulile lo mfana lomncane wagula futhi bekagula kakhulu nekuvakalisa kwekukholwa kwakhe kubita libanga lelithe futhi lapho sengithi ekugcineni ngifike ekhaya lami futhi ngakhulekela lo mfanyana elucingweni ngani umusa kaNkulunkulu weta kuye futhi wendlula kuko sikhathi nesikhathi uma sitoba nalokuthite lokungalungi bekashaya lucingo besiyaye sithandaze kanye kanye ngekusebenzisa lucingo futhi angicabangi ukuthi babewethu losezulwini wake wangamuva noma nini kodwa bekaphila kuloko bekanako ekwindla lelendlulile bengisendazi lapha ngivakashela abangani ngalelinye lilanga ngesikhathi lesendlulile lengibone ngaso ganethi kule mpilo sangena ngalokungakalenzeleki ekhaya lakubo lelincane lelithandzekako bekahlala nebantu bakubo futhi satholani-ke kodwa kwakuyoba sibonelo sibili sanoma ngumuphi umshumayeli longumkristu kubona lokho bekahlethi nje futhi ngaphandle kwalowo mbhethe lodlukutelako tandla takhe tisebhandini lelitside futhi lapho sisahamba siya kulendlu njengoba besihlala njalo semukelekile nangoganethi lapho futhi embi kwakhe bekunelibhayibheli nalo thathe lomncane lobekamnakekela bekahlethi ngale esitulweni lesikabili futhi bebane kudadisha libhayibheli ngase ngiyambuka nenhlitiyo yami yavele yancibilika nje futhi ngathi kuye ngambuta umbuto ngathi ganet mhlawumbe kube-ke lokhu kwakungakazi kwenteke kuwe-ke futhi ngathi bewungangibitiwe bathi enhla lapha kusihlwa bekunemfana ligama lakhe nguganet peak lobulewe lapha ngephandle emgwacweni lomkhulu ngemoto yakhe nalo mfana bekadzakiwe nemphefumulo wakhe bese uhambile kuyohlangana nankulunkulu noma bewungangconota nje kugcina inkundla ngendlela lengiyona wathi akube nje ngale ndlela lokungiyo kuphela nje uma ngathi jesu ngale ndlela lengimati ngayo manje wathi kungethuli kwekuphila. Ngisho naloko nje bengingadzingeka ngihlale lapha yonke impilo yami kulesimo lesi. Kodwa wathi ngifuna ukukhombisa mina kethu Branham, ngingcono kakhulu. Bekasusa imikhono yakhe nakanjalo njalo. Ngekulangathelela lokukhulu, bekabuka isikhathi ukuthi bekatosinza ngaso kude akhone kuhamba-hamba. Sengiyindoda lenzala, ngibonela okuningi etinsuku intami. Angikholwa ukuthi ngike ngahlangana nemfana logcwele umoya kunaGarnet, emathemba lamakhulu akhe. Ebusukwini lobumbala lobendlulile, ngiyatshelwa ukuthi uthethe ekhathi wabanjwa yinto lenjengemkhuhlane emathunjini. Futhi kuthi ngesikhathi sekachonza ukuthi bekahamba, yebo ke wangibida. Futhi bekangathi ngaleso sikhathi bengise New York enkundleni lenkulu. Futhi ngesikhathi sengiphuma enkundleni i-telegram noma nganikwa umlayeto, ngaphuthuma ngokushesha ngaya elucingweni ngase ngiyashaya. Kodwa lo mnakethu lothandzekako, lo mnakekelako, wathi mnakethu Branham, Garnet uhambile kuyohlangana naJesu ngensimbi yesithupha. Uhambile kithi, siyakuconza lokho. Kodwa ngiyatibuta nje ukuthi ikhona yini into le njengokuthi kukuphela kwakho. Sonke siyathi ukuthi lo mfana sewuhambile kithi, impilo yakhe. Kodwa ake sicabange ukuthi yini lelandzelayo. Ikhona yini into lesingayisho, singakhona yini kuphinze simbone futhi. Ngabe lokhu bekuke kugcina ukuthi sibone Garnet? Ngoloko lengifuna ukukhuluma ngako kini, kule mizuzu lembalwa lelandzelayo. Ningaqiniseka yini ukuthi sitophinze simbone futhi? Jobe wabuta lo mbuto, incwadi lenzala kunato tonke eBhayibhelini. Wathi, uma umuntu afa, utophila yini futhi? Ngabe bukhona yini bufakazi ke ukuthi lokhu kunjalo na? Singaba nabo yini bufakazi lokuphatheka ukuthi lolu vuko lolu lunjalo? Yebo, ngingacabanga kanjalo. Uma sicaphela ukuthi sikhonda umdali, siyaconza ukuthi besingeke sibe lapha ngaphandle uma bekukhona into leyasenda thina. Singeke sibe njengoba sinjalo ngaphandle nje kokuthi kwendeke kanjalo. Akukho ngethulwe ukuthi liwashi lami belingaba njengoba linjalo. Nabo bonke bucwebe nesikhathi bekune kunangcondvongcondvo emva kwalo lowente lelo washi. Nekucabanga nje ukuthi sigaba lesingumuntu sikhona lesenda leli washi. Bekungeke sekwenteke kanjani ukuthi leli washi livele lenteke nje. Nekuthi bekungeke sekwenteke kangakanani kona ukuthi samane senteka nje nathi. Ngekuba sithunywa senkolo nekuhamba umhlaba wonke jikelele, sengiyatana manje nawo. Ngidungelete lo mhlaba emahlandla lasikhombisa, nekucabanga kubona letindzawo letehlukene temhlaba. Ngisho nayinye yala ma-science abo nekuthi bacabangani. Futhi labaningi babo bakholelwa ekungenweni ngumoya futhi, nakanjalo njalo. Kodwa inkolo yobuKristu ngiyona nkolo kuphela leneliqiniso, ngoba konke lokudaliwe kukhuluma ngobuKristu. Jobe wathi, uma sihlahla sifa, kunemathemba ukuthi sitophinze siphile futhi. Futhi uma imbali seyifa, kunemathemba ukuthi itophila futhi. Kodwa wathi, umuntu ulala phansi futhi akhiphe umphefumulo, uthi uphi na? Jobe bekayindvodza, indvodza le yatiwako. Bekangusiyazi lomkhulu wekudzabuka kwetintho ngelusuku lwakhe, nelikholwa. Futhi bekanekuhlakanipha lokunene. Futhi Sathane bekafisile kumsefa nekumvivinya. Nawo onke amaKristu emakholwa ayavivinywa. Yonke indvodza leta kuNkulunkulu ifanele ivivinywe, ilaywe. Ngako Jobe athi ukuthi umdali wenda konke kwalokudaliwe kwakhe. Wacaphela ukuthi kulokudaliwe ukuthi kwakukhona kuvuka kwempilo yetihlahla, kanjalo njalo. Kodwa wathi, umuntu ulala phansi akhiphe umphefumulo, uyaphela futhi uphike, kwendekeni kuye. Wase-ke uyabona ngembono kufika kwaloyo lolungile. Bekathi ukuthi bekasoni, futhi sizathu umuntu adzingeka alale phansi futhi angavuki kwakungekho lutho lolwalungamkhulumela. Bekathi ukuthi imbali beyingentanga lutho, yalethwa lapha ngenhloso futhi yafeza inhloso yaNkulunkulu. Futhi ngakho-ke ngesikhathi imbali seyifa yayingavuka futhi. Kodwa umuntu bekonile futhi yayingekho indlela yakhe ukuthi ake avuke ebukhoneni bemendi wakhe. Futhi ngakho kulesimo lesi kwavunyelwa uNkulunkulu kubona loyo lolungile eda umuntu labangangabeka atandla takhe ethi kwemuntu losoni naNkulunkulu longcwele futhi ahlanganise libhuloho indlela indvodzana yaNkulunkulu. Khona-ke ngesikhathi umoya usethi kwemprofeti wamemeta kakhulu, ngiyathi umhlengi wami uyaphila futhi ngetinsuku tekugcina uyokuma ethi kwemhlaba futhi noma emva kokubathi impethu tesikhumba sami tibhubhisa umtimba wami, noko enyameni yami ngiyombona Nkulunkulu. Cobo lwami emehlo ami ayombona futhi hhayi lomunye. Bonke buKristu busekeleke ethi kwekuvuka. Lawo ngemathemba ethu. Manje asithole ukuthi kungani umdali ukubeke kanjalo ngokweluhlelo. Kube besithe ngisho neliBhayibheli besiyosolo sathi ukuthi buKristu bebukahle. Manje luvuko akusiko kuletha lokunye. Luvuko kukuletha yona kanye lendvo lefanako lephansi. Uma bengawisa leliBhayibheli kule lesitende liwele lasiyelweni bese ngibamba lelinye iBhayibheli futhi ngilibeke esikhundleni saleli. Lokhu kubeka esikhundleni, kodwa luvuko lukuletha leli Bhayibheli lelifanako lelibhekiswe phansi. Futhi ngiloko lokukuchazako kuvuka, kuvuswa. Futhi uNkulunkulu umdali omkhulu lothivakalisile ecobo lwakhe ngako konke lokudaliwe kwakhe. Futhi thine siyingxenye yalokudaliwe kwakhe, njengoba nje leto timbali tinjalo, njengoba nje tihlahla tinjalo, yonke lenye imvelo siyingxenye yalokudaliwe kwakhe. Manje uNkulunkulu uNkulunkulu wetinhlobonhlobo, akanayo yonke into ngalokufanako nje, ude tonke nje tinsaba, unelugwadule emathafa emasimi lagcwele tshani. Futhi unetimbali letimthubi letimhlophe letilihlata sasibhakabhaka imibala lehlukene. Unemadvodza lamakhulu, emadvodza lamancane, lanenhloko lemnyama, lenetinwele letinsundu, lenenhloko lebovu. UNkulunkulu wetinhlobonhlobo kude yonke into ifeze inhloso yakhe. Unayo yonke into kufeza inhloso yakhe. Futhi yonke into lesebentela inhloso yakhe ngalokufanele kunekuvuka kuyo. Manje lokho kungahle kube lukhuni kukucabanga noma kukuconza kanye nje, kodwa ake sicabange ngako njengoba sinaloku lapha embi kwethu kulensambama. Manje nathi timbali tivakalisa loko letakutela lapha emhlabeni kusita tijabulise likamelo le lelikhandlekile kulensambama lapho lomnakethu lomncane lothandzekako ahleli khona alele. Naleto timbali siyacaphela njengani nini besifazane lapha eKentucky. Ngisuka lapha cobo lwami futhi ngiyacaphela ukuthi uhlanyela timbali takho endlini yakho futhi ngesikhathi sasehlobo tichakaza kahle kakhulu futhi tikhanyise likhaya lakho. Bese ke mhlawumbe ekuyindla leminyaka masinyane nje sithwathwa siyatishaya loko kufa. Manje noma tilungele emaphethali ayawa noma ngabe titimbali letincane noma ngabe tiyini, uma sithwathwa sishaya kuthi thatha tonke loko kufa. Akubuki buso bemuntu likhono umnyaka, kuyashaya nje futhi lapho kushaya khona kuyathatha. Bese ke sibona emaphethali awa kule mbali lencane ke futhi bese kuleyo mbali kuwa imbewu lencane lemnyama. Futhi manje loko kungabonakala kubuntwana, kodwa nguleyo ndlela lothola ngayo uNkulunkulu. Ukuletho tindlo letilula, hhayi tindlo letilukhuni. uNkulunkulu ukwende kwabalula uma nje besingakubona. Manje uNkulunkulu uneludwendwe lwemngcwabo lwaleyo mbali. Kubonakala kungakejwayeleki, kodwa imbewu lencane ilele emhlabathini. Bese ke timvula tasekwindla tiyeda njengetinyembeti tiwa tivela esibhakabhakeni futhi tibhambatha eti kwale mbewu lencane tize tiyingcwabe. Futhi naku kufika busika lobubanzako. Manje emaphethali sekahambile, sicu sesihambile, sigadla sesisemhlabathini, imbanze setomile. Oh, imbewu, uma busika boma makhata, bomisa le mbewu ngekubanza, buchumisa le mbewu ivuleke, emandi esihlahla aphume. Manje sesiya la kubondlovana noma indlovu lenkulu. Kude emaphethali, kude sicu, kude imbewu, kude emandi esihlahla, kude salutho nje. Ngabe lokho kuphela kwale mbali na? Hayi mhlobo, kukhona sakhe impilo lesincane sekuphila nzawana thide ekhathi kuleyo mbewu. Kuthi ungahle uthathe ligatse ngetandla takho futhi uliyise endlini yekucwaningela. Kuthi uvumele lo sosayensi alihlole emuva nasembili futhi angeke aze asithole leso sakhe impilo sekuphila. uNkulunkulu usifisile kodwa masinyane nje umhlaba ungahamba utungelete indalo kuze kuthi kuze kufike lapho lilanga licala kushaya khona umhlaba futhi bewungeke ukufihle lokho kuphila uma ubeke khongolo lokuhanjwa kuye ehle ngelibala lakho lonke etikwetshana lapho khona lokulandzelako kwakho konke ngelihlobo lelandzelako buba kuphitshana lokunenge khona lamaceleni alokhongolo wekuhamba leni ngiloko kuphila lokwakulele ngaphansi kwaloyo loyo khongolo futhi uma sekufika isikhathi senu sasahlobo nalokulitshe belihlethe ethi kwayo lingeke lize liyifise leyo mpilo iyophendla indlela yayo ngiloko lokwenta tshando kuningi kakhulu ngaseceleni kwakhonkolo wokuhamba ungeke wakufihla kuphila kufanele kuvele ngoba nkulunkulu ubekela ilanga lilanga ngetulu kwalokhu kuphila kwesihlahla futhi lilawula kuphila kwesihlahla yebo-ke uma abeke lilanga ethi kwekuphila kwesihlahla kona-ke ubeka i-ndvodzana yakhe ethi kwekuphila lokuphakathi ngako uma kukhona kuvuka kwembali ngoba ifeze inhloso yankulunkulu uyende kangakanani-ke indlela yemuntu ya ikhona indlela yemuntu ufanele avuke naye uma sekufika isikhathi se-ndvodzana yankulunkulu hhayi le-lilanga liletha kuphila kwetihlahla ngoba lilawula lokho ungeke ukufihle kufanele kuvele futhi kune-ndvodzana yankulunkulu lilawula kuphila kwebantu kuphila lokuphakathi futhi uma sisebenzela inhloso yankulunkulu njengemadvodzana nemadvodzakati ankulunkulu khona-ke uma sikhathi sesime kahle kuthi i-ndvodzana yankulunkulu ide bewungeke ukufihle loko kuphila yonke imvelo ikhuluma ngako silapha ekwindla leminyaka manje lapha eKentucky lapho leti hlahla letinhleleto kulomnyaka letivete emacembe ato futhi-ke ngaphambi kwekuthi sibe ngisho nanoma ngusiphi sithwathwa noma yini nikena caphela emabaleni enu nasemaceleni kuthi emacembe acala kanjani kuhohloka emuva le ekucaleni kwengci leni na yini le yenta lawo macembe awohloke kungoba kuphila kuphumile kuleli cembe futhi kuyephi phansi wangena emphanzeni esihlahla ngukuphi kuhlakanipha lokwente loko kuphila kusuke kuleli cembe futhi kuye phansi emhlabathini ngoba uma kuchubekile kwahlala etulu lapha kutobulala lesihlahla kwehlela emphanzeni esihlahla kuyobhaca kude kwendlule ebusika ngenthwasahlobo lelandzelako ibuyisa kuphila futhi bese iveta lelinye licembe manje kufanele kube khona kuhlakanipha lokutsite kuze sente loko lesihlahla side kuhlakanipha siyimpilo nje yetithombo nje kodwa kuhlakanipha lokukhulu lokutsite kuthi kuleso sihlahla ngaphambi kokuthi sithathwa sigadle kulokuphila lokusekhathi lapho yehlela emphanzeni yesihlahla bese ubhaca lapho futhi uma lilanga licala kuhamba libuyele emuva lelo cembe lathi kanjani lelo cembe kuthi lilanga seliyakhwesha nebusika sebuyeda buhlakaniphi lobulitshela lokho nkulunkulu umfanekiso lonjepho sibonani lapho na lokufanako njengoba sibona embalini kuphila kufa kungcwatshwa kuvuka ekufeni uthi ngisho nankulunkulu wenta ukhipha timbali kuthi emacembe aguquke abe nsundu nekwenta sikhehle setimbali ethi kwamabele emhlaba masinyane nje leto timbali tingafa leti bovu naleti lihlata satshani nemibala njengoba nje loku kunjalo lapha kule nsambama nkulunkulu akasilukhuni bantu ngalesinye isikhathi bafuna kumenta abe lukhuni kodwa yena nkulunkulu wathiwa kulokumelula sibuka ngale ngethulu kwakhe sitama kumthola ulula kakhulu utenda ngaleyo ndlela ngiloko lokumenta abe mkhulu kangaka manje caphelani kuloku lokuphila loku lobe kusesihlahleni loko kuyifezile inhloso yako kwaya phansi ethuneni kuthi kuhlale kude kube sikhathi sasenthwasahlobo manje lobunye buhlakaniphi bufanele bukubuyise futhi kubuye nemahabhula nanoma yini lenye sihlahla lesiyithelako emacembe aso nakanjalo njalo siyabuya futhi manje jobe wathi lapha o kwangathi ungangikhombisa sikhathi futhi ungifihle ethuneni kude kwendlule lulaka lwakho niyabona ukuthi umbhalo uthi 10 sifihlwe ethuneni kude kwendlule lulaka bese ke siyabuya futhi. Ngiyathi ukuthi umhlengi wami uyaphila, futhi ngelusuku lokugcina uyokuma ethi kwemhlaba. Naloku nje tibunke esikhumba sibhubhisa lo mtimba. Kepha noko enyameni yami ngiyombona uNkulunkulu. Wakubona kuvuka ekufeni ukuthi kuyolethwa ngumuntu ngalelinye ilanga. Nembuto wesono wawutocathululwa ngesikhathi lolo olungile, indodana yaNkulunkulu letela kutofela tona. Kwakungekho muntu emhlabeni ngaleso sikhathi, noma kungekho muntu kusukela lapho. Lobe angake ahlanganise indlela emkhathini waNkulunkulu longcwele nendodana lesono. Kodwa Jobe lapha iminyaka lethi inkulungwane letine ngaphambi kokubuya kwakhe, wabona kufa kwakhe, kungcwatshwa nekuvuka kwakhe kulabafile. Nekulungisiswa kwakhe lokufika ngekuvuka kulabafile, nesiciniseko lesiphelele sekuvuka kwelikholo. Kuyindvuthutho lenjani pho kwathi ukuthi leto tinto tiliciniso, akusiyo indzaba lengane kwami. Bukani ngephandle lapha, bukani lilanga. Lilanga liyaphuma ekuseni, luswane loluthelo. Unkulunkulu walithumela etulu ukufeza inhloso yaNkulunkulu. Futhi ngensimbi yemfica ekuseni uya esikolweni, libhungu nelichitshana. Bese ke ngensimbi yelishumi nakubili ngqo selibe nguleli vuthwe ngalokugcwele. Emva kwensimbi yelishumi nakubili iminyaka lengamashumi lasihlanu seyendlulile, selisemkhathini ukuthi liphele. Selicala kushona liba buthakathaka lidzala liya ngekugcina kakhulu ukuthi kube ngilesikhathi lesi bese licala kuba buthakathaka njengoba senda nje sicala kuphuma sicine futhi sithole njengoba sitha ekuvuthweni kwethu lokugcwele siya ngekugcina kakhulu bese uma umnyaka lothide singulaba kahle kakhulu bethu bese sicala kuba buthakathaka sonke sikhathi siyaphansi ekugcineni emva kwesikhashana libese liyashona ngale ekuhlanganeni kwesibhakabhaka nemhlaba entshonalanga kukhanya lokuhle lifezile injongo yaNkulunkulu liyafa umhlaba uyabanza uyaphola uyabanza busuku bonke manje ngabe lokho kuphela kwalelo langa na ngabe leso sikhathi sekugcina loyoke ulibone na cha ngekusa lokulandzelako liyaphuma futhi ekuvukeni kulabafile uNkulunkulu busuku tonke afakaza kuwo wathi kukhona kuphila kufa kungcwatshwa kuvuka ekufeni yonke into leniyibukako ikhuluma ngendlela lefanako kuphila kufa kungcwatshwa nekuvuka kulabafile lokho kuthi uma kufeza inhloso yakhe manje kuyoba khona sikhathi ukuthi lembali ingaba imbali futhi futhi ingeke iphile futhi ngulelo leli phuzu lengilifisayo futhi uma Garnet angakhuluma nami kulenzambama bekathoba ngiloko lebeka angafuna mina ngikusho ngoba usebukhoneni baNkulunkulu uma leyo mbewu labane ngibenu nine madotsa lapha kulenzambama nibalimi noma nihlala ngalapha lapho nibona khona emaplazi futhi nibone imvelo uma imbewu ihlanyelwe akunandzaba ukuthi leyo mbewu ibukeka inhle kanjani uma leyo mbewu ingakachumi ingeke iphile itohamba ingene emhlabathini futhi ibole naloko kuphela kwayo ayikho indlela nhlobo kude lutho lapho ukuthi kubuye ekuphileni leyo mbewu ifanele ibe sempoveni namata noma nakungenjalo ingeke ivuke futhi futhi ngiloko lokwenta siciniseko sethu sekuvuka kulabafile futhi njengoba Jesu asitshela uma umuntu angakadalwa kabusha angeke ubone umbuso waNkulunkulu sibekwe lapha ukuthi sende kukhetha futhi manje leyo mbali lenhle akunandzaba ukuthi yinhle kanjani nekuthi ikahle kanjani nasembewini njengembila locutshanisiwe besingawuhlanyela umbila lobhasteliwe angeke kwente lutho kuyimbewu lenhle ngaphandle kokuphila kuphila kwayo kuphendvuketelwe futhi noma ngikuphi kuphila lokuphendvuketelwe lokuvela uNkulunkulu angeke kwaphila futhi sifanele sitalwe kabusha kodwa eqinisweni nje lapho lembe uichuma ngilapho la ihluma khona phindze ayikho indlela yekuyivimba ukuthi ingavuki ifanele ngoba ichumile futhi kuphila kwayo kwempilo yetihlahla kukuyo manje likholwa line kuphila kwaKristu ngekhathi kulo lowavuka kuqala entela kulungisiswa kwethu kufakaza ukuthi kunekuvuka kwekuphila kwemuntu umtimba wemuntu lesiphila kuwo futhi ngoba besichumile ngalamanye amagama lotelwe kabusha ngamoya loyingcwele futhi yonke into lebe singayibona emvelweni ngime lapha futhi nginetindvo letinengi letibhalwe esiceshini seliphepha lapha lengidothanda ukukhuluma nani ngathi kodwa lokho bekufanele kwenele kuthi nginende nathi ukuthi ningeke nabuka ngaphandle kwekubona bufakazi bekufa kungcwatshwa nekuvuka noma ngabe uyaphi noma yini lokubukako akunakwendeka ukuthi wendlule kufa kungcwatshwa kuvuka bese ke futhi sithola ukuthi kuvuka ekufeni kuvela kuphela uma kufeza inhloso yaNkulunkulu uma kungayifeza inhloso yaNkulunkulu akunandzaba ukuthi kuhle kanjani ukuthi kubukeka kukuhle kanjani kanjani futhi ngaba ngcono kangakanani ke kubuka kunembewu letsite lexhumako angeke ize ivuke iphila lokhu futhi lokho kucetsa indzaba kodwa uma ichumile ifanele ivuke phindze kunjalo bangani bami sine lapha kulenzambama kubona ukuthi kufa kwendene kumnakethu ifanele ichume singahle sibe malungele ibandla singahle sibe bantu labakahle singahle sibe similo lesihle kumakhelwane babe lokahle make indvotsana indvotsakati kodwa ngaphandle uma sichumile ngemoya kaNkulunkulu singeke sivuke ekuvukeni kuphelile ukukhuluma nathi ngalethi into lethi imvelo iyabita lusuku nelusuku nelanga liyaphuma futhi lishone inyeti netinganyeti kuyaphuma into lefanako yonke into emveleni iphendukela enveni yini kufa kungcwatshwa kuvuka ekufeni kufa kungcwatshwa kuvuka nsuku tonke tekuphila kwethu into letsite ifakaza kithi kufa kungcwatshwa kuvuka ekufeni sihamba ngetulu kwesicongo sako tikhathiletinene asingakwenti lokho akusiko ukuthi yayibekelwe lokho lapha nemhlaba wahlelembiswa kanjalo kukwe kuphila lokuphakathi lokho siyakwazi futhi sibona etikwethi imbewu ukuthi atikachumi futhi tifeza inhloso yaNkulunkulu ingeke ivuke kanjalo futhi nathi asiyuvuka naloku nje sibantu labalungile noma singemalunga elibandla naloku nje sibabo makhelwane labangemachawe bantu abakahle labafundzile labakhaliphile iscience isho ukuthi bekunjani iscience angeke inikede kuphila kuphila kwaNkulunkulu yedwa futhi unguye kuphela yedwa lophatha kuphila ngakho sifanele sifike kuleyo ndzawo ukuthi sihlumiswe ngelivi laNkulunkulu noma nakungenjalo singeke sisavuka futhi impilo yethu seyiphele nya uma sicedzela lokuphila lokhu lapha loko kuyakwenda ngako konke uma singakachumi ngelivi laNkulunkulu noma ngekuphila kwaNkulunkulu manje lolu loluncane luhlaka lolubanzako lulele lapha akukho namunye wethu longasho kodwa kuthi uyingcenye yalomnotho lomkhulu walokudaliwe kwaNkulunkulu uyingcenye yalokudaliwe kwaNkulunkulu ungumuntu sidala lesingumuntu uNkulunkulu lasidala ulele manje manje into yako ikuthi uma ayendile inhloso yaNkulunkulu ekuphileni kwakhe ngako ke kufanele kube khona kuvuka kwaGanet ayikho indlela yekukugega loku akusiko kuphela kwaGanet yebo ke sonke sifanele sithathe leyo ndlela yempilo singena sivela ebumnyameni futhi singene ngendlela lefanako futhi sonke ngendlela tsite noma lenye sitsabula esithundini sigothi semathundi ekufa Kodwa into lesibekelwe lapha kune njengelive Jesu wathi ungeke wakhonda uNkulunkulu namamona mamona ulive ungeke wakhonda uNkulunkulu nelive ngesikhathi esifanako sinekukhetha kwethu singaqhunyiswa uNkulunkulu ngamoya loyingcwele wakhe futhi sinekuphila lokuphakathi uma singakwendi uma sifa ngiloko ke sesilungele kwehlulelwa ke kungani singakakwendi bese ke kuba sijesiswa kulandzela lokho kuthi sikwenqabe kodwa ngijabula kakhulu ngekwati kwami ngekhathi ekufinyeleleni kwekucondza kwami ngelive laNkulunkulu nangafakazi wamoya loyingcwele lomfana uhlangabetene naleso simo wadalwa ngumoya waNkulunkulu umuntu loguculiwe umoya waNkulunkulu bewusethi kwalomfo lomncane bekangumkristu locinile Uyifezile inhloso yaNkulunkulu. Mhlawumbe bekukwesikhathi lesifishane. Kodwa uNkulunkulu ngaletinye tikhathi uceceshe abantu iminyaka ukuthi bathole tinsuku letimbalwa tenkonzo kuye. Johane uMbhaphathisi bekaneminyaka lengemashumi lamathathu. Ngaye lucobo ehlane entela tinyanga letisithupha nje tenkonzo. Jesu Kristu bekaneminyaka lengemashumi lamathathu ubudzala. Iminyaka lemithathu yenkonzo. Entela kubethelo. uNkulunkulu uceceshe emadvodza awakhulise. Kukwenhloso yakhe sikhathi sikumuntu liphakathi likuNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu waletha lo mfanyana lapha emhlabeni ngenhloso letside. Futhi uma nicaphelile ngaso impela sikhathi sekugula kwakhe, kwakhe netindlu, lokhu kwamshaya ngenhloso letside. uNkulunkulu ngabe wenda lo mfana aphile saka futhi asinze. Kodwa wendani esikhundleni sekuthatha impilo yakhe, wamvumela asukume lapho nje beyangeke afe khona. Futhi kanjalo navendle akambulalanga, akafi ngavendle. Asikho lesinye sifo lesambulala, lesasikhulekela yena nami. Nawo onke amaKristu lapha ngaseCampbellsville lamkhulekela. Akuzange, lokho akuzange kukwende, niyabona na. Bese kusikhathi saGarnet ukuthi ahambe, kufanele, uyifezile inhloso yakhe, weta kuKristu, wachunyiswa. Kube-ke bekafile ngaphambi kwalesikhathi lesi-ke. Vendle umcubele kuNkulunkulu. Bekatoba ngumthengisi weligwayi endalini, loko lebekanako emcondweni wakhe. Leyo kwakungesiyo inhloso yakhe enhlobo. Besikwathi loko, inhloso yakhe kwakukuba ngumKristu. Manje umthengisi weligwayi endalini, lomnye wathi mhlawumbe iminyaka le-75 kusukela namuhla, uma live lifanele lime kathi kangako. Garnet beyangumthengisi lomkhulu endalini, mhlawumbe ngiloko kuphela umfundisi lebekangakusho emgcwabeni wakhe. Bekangumthengisi lomkhulu endalini. Kodwa singathini namhla na? UngumKristu njengomthengisi endalini angenaso sakhe impilo sekuphila. Inkumbulo nje yaleso sidukulwane bekayobe angasekho emkhathini wamadoda lambalo. Manje usemkhathini walaba angasafi, utofanele ete ekuvukeni kulabafile. Ayikho indlela yokukuvimba kuko. Utofanele ede ngoba uyifezile inhloso yakhe. Bekaqhumile ngamoya loyingcwele waNkulunkulu. Ngekuphila lokuphakathi lokwakulele ngekhathi kwalomfana. Ngangekuthi kube uthide kube bengathi. Sikhathi sekugcina lengakhuluma naye ngaso wathi kube bengathi ukuthi bengingasinza. Ngicine njengalaba labanye bafana. Ugijima ngehle ngenyuka ngesitaradi ngemoto yami yemjako. Agijima ehla enyuka nemgwaqo. Futhi anatha, futhi ngingeke ngikwathi loku lenkwatiko. Wathi ngingeke ngikuntshintshanise loku ngetimpilo letithi ngulungwane letithi shumi kanjalo. Umfana omncane lo nelishumi nesiphohlongo umnyaka abutsala. Insizwa lenhle lebukekako, bengaba yinkoyoyo levamile yadevele. Kodwa uNkulunkulu wadzingeka amphonse kuleso sigaba, kuthi aphume kuye, kufeza inhloso. Bukani kubeketela kwakhe, bufakazi bakhe emkhathini wenu ngomakhelwane. Bukani loko lebekangiko. Ini, kuthi impilo yakhe lencane ikhulume kanjani kulabanengi benu. Kuthi ngelusuku lokwahlulela ngaphandle kwaloko, kuphila kwakhe kuyofakaza kubuyele ngqo, kumelane nawe. Bekasibonelo salowo uNkulunkulu lebekakufuna kuye. Uyifezile inhloso yaNkulunkulu. Manje, uma afeze inhloso yaNkulunkulu, kuthi bekachumile njengoba yonke imvelo ifanele ihlume. Nesethembiso ukuthi uyovuka futhi. Besingake sikungabathe kanjani ukuvuka ekufeni kwekubona Garnet futhi. Ngani bekuyobe kukuhlanya ngalokuphelele kusho ukuthi angeke akhuphuke. Uma Garnet angavuki, sokuthi akuzange sekube khona ilanga leliphumako nalelishonako, naleliphumako futhi. Uma Garnet angavuki, imbali ayifi iphinze iphile futhi. Nihlangabetene nenhloso yaNkulunkulu. Iyendile inhloso yaNkulunkulu. Iyachumiswa ngekuphila. Futhi iyahluma phinze. Yebo-ke besiyoba yinto lembi kabi. Into lebudlapha kuthi sithi akukho kuvuka ekufeni. Uma sibuka khona ngephandle, khona ngekhathi, futhi sibona inhloso yekuvuka naloko lesifanele kuba ngiko nje kude sibe neluvuko. Garnet utawuphila futhi. Uyaphila manje, ukulelinye live, futhi uyovuka futhi impela nje, njengoba imbali ivuka futhi. Uyovuka nje impela, impela njengoba inyeti, lilanga noma tinkanyeti, kuphuma futhi. Uyovuka. Kodwa niyabona, bavukela kuphela kulokunye kuphila lokusatokufa. Kuniketa bufakazi kulolomunye umnyaka. Uma avuka, kutoba sekugcineni kweminyaka. Angeke kube khona bufakazi, unekuphila lokuphakathi. Loko kunekuphila lokungunaphakathi. Kufanele kuchunyiswe kwentele kuphila lokungunaphakathi. Kukwenta kuvuke futhi ekuphileni lokungunaphakathi. Uchunyiswe nekuphila lokuphakathi. Futhi uma avuka futhi akusekho kufa, uphila kude kube phakathi. Ngishumayela inkulungwane temingcwabo etinsukwini tami, emhlabeni wonke jikelele. Ngifisa wangathi bengingasho. Ngaleyo mingcwabo leminengi lengiyishumayelile, ngifisa kwangathi bengingasho lamagama bengingawasho ngaGarnet. nematsemba lenginawo kuganetha futhi ngathi ukuthi uNkulunkulu utomvusa ngoba uhlangabetene nato tonke titsingakalo lengathi ngato leto uNkulunkulu lati tsingako futhi impilo yakhe ikhombise imbali yamoya loyingcwele lebe yikuye ukuthi uNkulunkulu bekahlala ngekhathi kwakhe lo mfana bekangumfana loguculiwe akukho okungabata nhlobo impilo yakhe yafakaza ngako waguculwa manje uma besingasho ukuthi akusekho kuvuka nhlobo futhi lokhu kuphela kwaGarnett Garnett konke lesiyoke sikubone kungesikhathi simbonye khona lapho kulenzambama ngako ke yini lemkhulumelako ke uma lomunye bekangathi oh angathi ngalokho angathi manje angaze ngikubone kwentiwe impela kuphela kwesikhathi kusengakefiki kodwa uma usho lokho into yokucala lotho ofanele uyende Livi la uNkulunkulu liyafakaza ngaGarnett. Livi la uNkulunkulu lathi, sine lesekhona sisasele kuze kube sekubuyeni kwenkosi. Asiyube ndvulela noma sibavimbele labo labalele. Ngoba licilonga la uNkulunkulu liyokhala, nalabafile kuKristu bayovuka kucala. Uthi sine lesekhona sisasele siyohlwithwa kanye nabo. Sihlangabethe inkosi emoyeni. Loyo lokholwa ngimi noma besafile, noko utawuphila. Imibhalo ngikuvuka nekuphila kusho uNkulunkulu niyabona na utofanele ufakazele livi la uNkulunkulu livi la uNkulunkulu liyamfakazela lomfana yini lokunye lokwenele kunelivi la uNkulunkulu ucobo lokukuthi yena ulivi lakhe livi linguNkulunkulu na uNkulunkulu ucobo lwakhe uyafakaza ukuthi Garnett uyovuka Garnett uyovuka futhi konke lokudaliwe besingadzingeka sithi lilanga aliphuma Cha uNkulunkulu wenda liphutha lilanga asiliboni lilanga niyabona na bekungaba into lekuhlanya lilanga lithi utawuvuka futhi imbali ithi utawuvuka futhi livi lithi utawuvuka futhi yonke imvelo konke lokudaliwe ukuthi uyovuka futhi umhlaba uguquka uthi uyovuka futhi yonke into loyibonako ngisho naseveni laNkulunkulu kuphela moya loyingcwele Ngekhathi kwesifuba sami nalamanye amakholwa emaKristu lapha uyabhakuda manje ngekukholwa lothi uyovuka futhi futhi utokwendlula kukholwa kwakho uye ngale kwelivi laNkulunkulu uye ngale kwemvelo uhamba kuyo yonke into niyabona lethi angeke avuke lokhu akusiko kuphela kwaGarnett lokhu kuphela kwenhloso yakhe empilweni emhlabeni kodwa uyovuka futhi niyabona na yonke lento uyovuka futhi ngako siyini yini kukhathateka kwethu na Gusobala siyakutonza kubona lo mfo lo mncane alele lapho kanjalo ubukeka nje kwangathi usesembiko kuphila lokusha kodwa niyathi uma uNkulunkulu uma ukhipha imbali ensimini yakho yembali awuvamisi kuthatha leleti nzala ngalesinye sikhathi ufanele ube nelihlumela lihlumela lifanele lisebenze inhloso yakho etimbalini mhlawumbe uNkulunkulu bekafuna lihlumela futhi ngiloko lakukhile lapha kwendela lihlumela le-altari yakhe enkhathimulweni nesiciniseko sayo yonke into ifakaza ukuthi utovuka futhi kukholwa kwethu ukuthi uyavuka futhi livi lithi uyavuka futhi inyeti ithi uyavuka futhi tinkanyeti titi utovuka futhi lilanga timbali imvelo yonke into ithi uyavuka futhi ngoba bonke labo lebe bamathi Garnett bebakwathi lokhu ukuthi bekangumKristu Bekungeke ukhone ukuthi ayikhoneni bakhe ngaphandle kwekwathi ukuthi bekukathe kunenguquko kulowo mfana. Bekakathe achumile ngekuphila. Umkhuleko wami ukuthi thini lesaphila kulenzambama. Sidobona sibonelo saloko saloko uNkulunkulu lakwentaba. Uthi sitolungiselela. Uthi uma singakwendi siyitele sakhe impilo sekuphila lokuphakathi. Sathi ukuthi sifanele sehambe ngendlela lefanako lahamba ngayo. Asitholeni kuchuma. Asemukele Kristu etinhlitweni tethu. Futhi sitalwe kabusha ngoba mnakethu tsatse ngamunye wethu sibhekene naloko akunandzaba ukuthi ungubani ukuthi usebusinessini lengakanani umncane kanjani noma umtsala kangakanani ufanele uhlangane nako ufanele uhlangane nako futhi ungalokothi utame ukwenda ngaphandle kokuthi kucala kuqhunyiswe ngoKristu ukuthi unekuphila lokuphakathi khona ke kufa kugwinywe kunqoba Garnett uyovuka futhi yonke imvelo manje kubomakhelwane wonke umuntu bekamathi lo mfana wonke umuntu wake wachumana naye uyathi ukuthi bekangumKristu manje livi la uNkulunkulu naye yonke imvelo ithi uyovuka Mage wakhe uyise bonke buhlobo bakhe noma kungaba yini nine bantfu lapha lombukile njengomshumayelo welivangeli njengemnakabo angiboni lutho evini laNkulunkulu noma yini emvelweni Sizathu ukhethe kusho lokho mhlawumbe lo tsite angeke aye esontweni kakhulu futhi akuconze ngicabangile ngalendlela bekungenta wonke umuntu aconze indlela lelula nje kancane lobuka ngayo ngephandle lapha emvelweni futhi ubone ukuthi kuthi kwendekene Garnet uhlangabetene nemibandzela yaNkulunkulu uyifezile inhloso yaNkulunkulu akafi uphila kude kube phakathi ulinze nje sikhathi lesitsite ukuthi sifike Manje nine lebenina Garnet empilweni uyise make bhuti botsatse na noma yini lebeningiyo tihlobo benimati benimtsandza beningeke nite nichumane na Garnet ngaphandle kwekumtsandza niyabona na beninaye lapha manje kuthiwani ke ngempilo emva kwaloku na asilungiselele kuthi nathi futhi siyohlangana naye ekuvukeni asente impilo tethu ngendlela yekuthi kuthi sizohlangana naye ekuvukeni kulabafile uma umuntu afa Kushito sihloko angaphila yini futhi tonke tinsuku lengibekelwe tona te kuphila kwami ngiyolinza kute kufike kuguqulwa kwami wena uyobita futhi ngiyosabela licilonga laNkulunkulu luyokhala nalabafile kuKristu bayovuka kuqala khona ke uma siphila kuleso sikhathi futhi sisasele siyohlwithwa kanye nabo uhlangana nenkosi emoyeni futhi sibe nenkosi inguna phakathi lena indzawo yokufakazela sikhathi sekuvivinywa Garnet uhlangabetene nato tonke titsingakalo uNkulunkulu lebe kathi tsinga futhi namhla Garnet akafi ulele naloyo lebe kamtsandza kakhulu kuna noma yini lenye emhlabeni ngetulu kwekutsandza naloku nje bekabatsandza abatali bakhe bekatsandza wonke umuntu lebe kathintsana naye bekamtsandza kepha noko loyo lebe kamtsandza kakhulu bekunguJesu Kristu uhambile kuyoba naye kwangathi nine lenihlephulelene naye luthandwo loluncane kwangathi sonke singalungela kuhlangana naye kulolo vuko lolukhulu Asikhosamsethe inhloko tethu umzuzwana nje. Netinhloko tethu tikhotseme, angikadami kusho lokunenga kakhulu ngaGarnet. UngumKristu, impilo yakhe lucobo isho lokho langiko. Kodwa into lengidame kunitshela yona nine labathandzekako, ukuthi uyovuka futhi. Ngikufakazele kini ukuthi lokhu akusiko kuphela. Naso siciniseko lesibhaliwe ngengathi yendvozana yaNkulunkulu, uyovuka futhi. Manje asilungiselele inhlitiyo yethu manje ukuthi uma nathi futhi silethwa endzaweni lenjengale, lenye indzawo yemgcwabi, ukuthi labathandzekako bethu bangakhumbula ukuthi silungele nathi kuhamba. Futhi kwangathi babe make labathandzekako balomfana lomncane into lenkulu kunadotonke uyati ngiyati ukuthi ugula kanjani ngivele nje nganikela umntwana intombatanyana ngiyati ukuthi tinhlitiyo tenu topha kanjani kodwa niyabona uma Garnet bekalahlekile bekungeke kube sikhathi lesibi kakhulu kuwe kodwa liawa lelingkhathi imulo kanje epho kuwe kwathi ukuthi umfana wakho beka kuKristu Uthi bekafanele ahambe ngalesinye sikhathi. Uthe kupheleni kwemgwaqo bekasolo ahleli nekukholwa kwakhe. NaNkulunkulu unaye namuhla. Kini nine lenibomzala nebuhlobo kuye. Cabangani nje ukuthi bekayini. Uthi manje kube ke bekahambe ngalenye indlela ke. Kude lesifanele sikhathade ke ngakho. Garnet ukanye naJesu. Asilungele kuhamba naye nathi. Nkulunkulu lona Musa. Jehova nomkhulu lophakathi lo ahamba etikwemandi futhi wathi akube khona ukukhanya wena lo wakhuluma umhlaba ukuthi ube khona ngelivi lakho wethembisile ngalelo livi lelifanayo ukuthi sifanele sivuke ngalo futhi manje sifuna kunikela wena babe kulensambama njengoba ngake ngaba nebudlelwane nalomnakethu omncane empilweni nekuthi lukanjani luthando lolungafi emkhatsini wakhe nami kuphela nje uma ngisahlala lapha ngicabanga ukuthi ngiyohlale ngilikhumbula njalo lelo sotsha lelincane lelichawe lishikashikeka kulombhedze ephashini lensimbi emkhatsini wekuphefumula lidumisa inkosi uNkulunkulu bekasibonelo futhi sami sekubeketela kwakhe ukuthi angakhononi nje intsandvo yaNkulunkulu ayentiwe Wena umbeke embikwethu futhi manje umthetho wamsusa ebukhoneni bethu. Ngosi uNkulunkulu kwangathi ngamunye wethu kulenzambama lesiphilako. Futhi ngiyativela mhlawumbe ukuthi Garnet abengathanda ukuthi ngisho lokho. Uma singakalungeli kwangathi singalungela futhi sibe njengoba ngikushito babe. Sichunyiswe. kuhlangana naye ngamoya loyingcwele lofanako lamemukela kuphila lokwakukuKristu. Busisa lo make lothandzekako nalo babe nebatali nalabathandzekako noma bangaba ngubani, akuthi bukhona bakho lobungcwele bube nabo babe. Kwangathi lesi kungaba sikhathi kuthi batocabanga kakhulu kunalokho ake kwenteka kuthi le mpilo lencane iphileleke kanjani njengalena. Bekubufakazi njengesibonelo kuletinsizwa letilapha lebetinebudlelwane naye njengemfana lomncane, dingabona lebekangiko phambilini naloko lebekangiko kamuva, kwangathi impilo yakhe ingaba yinshumayelo kubo babe. Loko futhi kude balungiselele kuhlangana nemngane wabo lomncane ngalengesheya, lapho kungeke kusaba khona kufa noma kutsabuka, akusekho buhlungu benhlitiyo, siphe kona Nkosi. Nathi sine bantu abadzala lesibuka lensizwa lencane khona ebusheni bekuphila, uthi simbone aguquka futhi abuye empilweni lefako ete ekuphileni lokuphilako. Siphe kona Nkosi kude sikubone lokho kulensambama ngebulula bekusebentisa tibonelo temvelo, bese ke ukubeka emuva evini laNkulunkulu esethembisweni. Futhi wena wathi livi laNkulunkulu liyimbewu, nembewu fanele ivete inhlobo yayo. Ngikhulekela kuthi utobusisa futhi uthuthute nabantu laba, bende bathi kuthi lo mfana lomncane lobekahleti lapha nje enshumayelweni uyishumayele inshumayelo yakhe, le ncwadi seyivaliwe kodwa siyophinde simbone futhi. Siphe Nkosi kuthi sonke sidokuma lapho ebuhleni baKristu, lapho sinekuphila lokuphakathi khona, kuze kube nguleso sikhathi sigcine kuthi sike sibe semkhathini enthandweni yakho. Egameni laJesu siyakhuleka, amen.